Nakoze anything kugira ngo you be happy. Don't ever. This is the outcome. Nakoze anything, I know. Nikki Nakoze girl. I wanna know. Kuko nuzuye ibibazo bikeneye ibisubizo. I'm full of questions. Nkeneye some answers. Ese umfitiye some answers. Nikubitegerezaho, don't understand, eh? How you change, babe? Didn't think that you would change, babe. Sinigeze ntekereza ko byabaho, ko wahinduka ukamera gutya. Nakoze anything kugira ngo you be happy. None reba, this is the outcome. Nize my lesson. Ikindi gihe sinzahubuka ngo fall in love right away. That was a waste of time. Guhubuka binsigiye heartbreak. Nukuri sinzongera. Sinigeze ntekereza ko it would turn out this way. Sinigeze mbitekerezaho. Natekerezaga ko ibintu hagati yanjye nawe bizahora ari ibyishimo. But I was wrong. Kubitekereza ho that way. But at the same time, nta signs wanyeretse. Nta signs nabonye. Ibintu hagati yanjye nawe yahoraga ari perfect. Rimwe na rimwe nkibaza ati ese ibintu bizahora gutya. Nibaza ati ese ibintu bizahora gutya.